Too much money. Zombie.
It's the kids, baby.
My friends are thin on gaga, composting and zaga mimi. The guns are kum choka, sababu nam taftia mimi. Streamy court, yeah. I'm in streamy court, yeah. Niki poke kam chezo, tajiri na chona mimi. Niki nyo na pombe, kile was na shuka chini.
Sijali, na nikupiteni maisha siwezi, naipenda tabia yangu.